Balance. Okay. $1 million dreams. Za kuishi kwa $1 million creeps. Stakes are too high, you can't quit. Practice big and mpaka I stick. I'm so much cooler than you think. Na sisitiza mpaka I sink. Yo kitu natafuta ikwapa hivi. Ini mixture ya Tupac na Tai Chi. Okay, ni siku wa driver seat. Ukiona tunapita unadai lift. Na white ikifichwa utaona kitu. Najijua ndo maana na insist. Balance.
Different ways. Kwa masiku mbaya kuna better days. Upcoming anenda kwa major pay. Kwa mode mwada kwa takuwa razor play.
Kiulizo nani yako in charge, sini sisi. Box ukingizo na baki kati biriti. Hapana sita sita hizo namba za ibilisi. Na katu na keep it 100 mini guiji. Hapa ndo na jione mbona trophy sweet keep. You know the drill, naenda in too deep. Piga ma deal, no time for sleep. Shine paka wane wana need cook quit. Showstopper, not better. Kauko shua madhako aliza go getter. Lift up your hands to na win forever. The best to see why forgetter. Balance.
We are the best of the best.